uransendera. You complete me. You complete me. Maze kuremba kuburyo nakina ryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibingibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. Mutima wanjye umukunza mikize kejo hazaza. Sinicara ngo numve ndi njyene, niwumfata ukuboko akanjyana mu ijuru rito. You're my one and only, the sun and moon to me. Maze kuremba kuburyo nakina ryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibingibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. Watinze gutaha umutima urankomanga, umubiri ugasaba yangwa. Ni wowe wenyine urankumva ndi gice, kuko ni wowe unyuzuza. Udahari sinabona uko nigira. Oh babe, you're my one and only, the sun and moon to me. Maze kuremba kuburyo nakina ryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibingibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. N'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibingibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we. You complete me. You complete me. Uransendera ukanzengereza mama we. Maze kuremba kuburyo nakina ryama n'amaso yanjye nkaho ndashaka kureba. Ibingibi ubanza atari urukundo, uransendera ukanzengereza mama we.